is wrong. Kifu wani kiji dekeza. Umereketo your eyes. One koshiro. Omi more. Mbuva ya kitop. Audelo na pendeza. Na ukono churo. Much much love. Omi more. Zipata dunia ni arae jua upendo. Mate coro mero. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arae jua upendo.